The birds are chirping, the cock is crowing, the planes are flying, and the neighbors are playing music. We don't mind because it's story time. Welcome to another Kadzo's Planets episode. This week we're reading Swahili in a Poem 7, Najua Susan and Ampenda Brian, a poem about Kadzo's suspicions about her friends. Najua Susan anampenda Brian. Sio humsaidia na kazi ya ziada. Sio uketi kando yake kwenye basi. Na sio ucheza na Brian pekee. Siku moja alisema atamuoa Brian. Harusi ya kukata na shoka. Rinda atakalo vaa litakuwa nyeupe. Na rangi ya hudhurungi kwa makope. Brian pia anampenda Sue. Brian alimletea waridi nyeupe. Waridi hilo lilikuwa rembo. Sue aliishika siku nzima. Jamila alisema atapanga harusi yao. Farasi mmoja mweupe na mwingine mweusi. Kanisa mmoja kubwa na wageni 213. Sue ataachilia njiwa mmoja na Brian atambeba Sue juju. Wanafunzi wa darasa letu watahudhuria na watapiga kelele na nderemo. Lakini harusi hiyo iko mbali. Kwa sasa, kila mtu anangoja. Tunajua Brian anampenda Sue, na Sue anampenda Brian. Good morning, Kadzo. How are you? Valentine's Day is coming soon. Will you send a mother a card? And Musa too? I'm planning a small surprise for your uncle. I really hope he likes it. When I was in Kilifi County for work, I discovered that in Kenya, we grow our own cacao beans. Cacao beans are what we use to make chocolate. It's definitely not the same like in West Africa, but I hope I can find a bar of chocolate from Kenyan cacao and get you to taste. Love you. Bye. Thank you so much for listening. The birds are chirping, the cock is crowing, the planes are flying, and neighbors are laughing. We don't mind because it's story time.